VOA. Tunin Radoni Sagal America. Saganta Radoni Sagal America with Atag Jimata Tigalgal Sati Lamauraka Hag Sati Sadit Metrabandi Kurani Sagali did Demilamafi did the missionary to Washington DC Rasani Debarsin Karda Kunam Mantanjalgam. Arkawa qabatan ille gurran gar ke nijiracha radoni VOA te somotum America Washington DC radabru jirtu sani tanajaka su jirtan ralle ngalate fanna olin qae sanaga ya gar ke na tagayiti ja bare ammo kum lama kudani shanit ansora lake tan ke sumes
kano dudu bisuman na modandi te ge fato tagenya kamoltan president masri Abdul Fattah al-Sisi bo'o Suez Canal ballisudan kan hojjetame ka biliyoona 8 fito ebisani jiru kumato to dwarra ke satokko
dergagoti afrika egere afrika taudan dani jedani afrika gamagama fidani lenji jia gar jilamat diat bulchot america walinta bahani marisu ni afitatani wan baratani hojjechu hammo wada galan barulen lendenit guddobe kamto the economist genne dufu kessa kor addunya guddatokko finfinetia move dema Bidruun bakata gara diplomatao baate deemun mediterranean keesat gargale duaf jireen warrach kees jiru barbaadu tijiran huwana risani ko peesin keesak toko du tasana namo.
Presidenti Masri Abdul Fattah al-Sisi arra sirna guddaaf e gumsa nageenya cimaadan ka maili diddamila mat eratu ittifufinsa bo Suez Canal banani jiran. Ka dolara biliyoona 8 hojjetame ittifufinsi bo Suez Canal kun jeeqama siyaasaa baroota heddu hiriirawwan mormii karawwanirra hidhamu pirezidaantota biyyattii lameenii tarkaanfii garee muslim brotherhood irratti fudhatamee fi haleellaa finxaaleeyyii islaamaa kaayiroof dugdee siinaa keessatti humnoota mootummaa irratti geggeessameen kan laamshawee ture dinagdee biyyatti bayyanachiisuudhaaf qooda guddaa qabaata jedhamee abdatamaa jira. Qeeqxoonni garuu bo'oon dabalataa kan yabalawwan daandiilee lamaan gamaaf gamanatti wal bira dabarsuu danda'u kun lakkoofsa dooniilee fe'isaa dabaluunsaa yookaan immoo galii biyyatti dabaluunsa hin mirkanoofne jechuudhaan qeeqaa jiru. Haleellaan shororkeessotaa daawwannaa turistoonni biyyatti keessatti geggeessanirraa galii argamutti akka sodaa uumetti kan itti fufu ta'ullee akeekkachiisanii jiru qeeqxoonni. Naayijeeriyaan kanneen hokkara Boko Haraam dhiyeessanii kaameruunitti baqatanii turan lammiiwwan ishee 2012 tilmaamaman gara biyyaatti deebisuu jalqabdee jirti. Dubbihimaan bulchiisaa yeroo atattamaa biyyoolessaa kan Naayijeeriyaa akka jedhanitti baqattoonni 1,000 ta'an kutaa Adamawa magaalaa Mubi dhaqqabanii jiru. Kanneen afan baqattoonni Naayijeeriyaa 1,000 hedduutti lakkaa'aman immoo guyyoota as dhiyoo keessa gara biyyattiitti deebifamuuf jiru. Kaameruun egaa wareegdonni boombii dhoosan masjidotaa fi magaalaalee biyyattii keessa haleelanii booda dhuma torban dabreerra lammiiwwan Naayijeeriyaa gara 3,000 ta'an biyya ishee keessaa baaste. Baraartoonni galaanarraa ka galaana Mediteraaneerraa hojjetan jechuudha kanneen doonii qurxummii ittiin baasanitti fe'amanii utuu deemanii nyaatamanii fi achi buuteen isaanii dhabame baqattoonni gara 200 tilmaamaman lubbuun jiraachuun oolan jechuudhaan abdii isaanii dubbatanii jiru. Dooniin faana 66 dheerattu kun roobii kaleessaa yeroo dooniin humna waraanaa Aayirlaanditti dhiyaatutti garagaltee galaana nyaatamte jedhamee jira. Gabaasaa guutuu jaallannetu dhiyeessa.
Heelikoopteroonnii fi dooniiwwan Xaaliyaaniif Aayirlaand akkasumas kan jaarmayaa doktoroota daangaaniin uggurre sa'aatilee gabaabaa keessatti namoota balaa kanarraa lubbuu nafan 367 kan baraarsan yoo ta'u reefa bishaaniin nyaatame kan nama 35 baasaniiru. Godaantota galaana Mediteraaneyaan ce'uudhaan Awurooppaa dhaqqabuuf yaalan keessaa kanneen du'an torban kana keessa lakkoofsi isaanii dabalee jira. Waggaa kana keessa yookaan baatii torba keessatti waliigalaan kan lubbuu ofii dhaban 2,000 caalu. Waajjira dhimma godaantotaa akka sadarkaa addunyaa IOM kan damee Room akka mirkaneessetti lakkoofsi baranaa kun sabara darbeerra caalee jira. IOM Room jiruuf dubbii himaa akka ta'an Flaavio Di Giacomo. Innaa dubbatan
very close to the Libyan waters Galana Libya tidenya qabu lafadoni mbakatto ta fete irratti rakkata gargarsaf iyata jirtu da jedaniru bakattonni kun irreheddun sani biya kamirra kadufan dubbataniru
from Nigeria, Mali, Gambia, but also from Sudan, from Eritrea, Somalia, Ethiopia as well.
Nigeria, Mali, Gambia, Sudan, Eritrea, Somalia, Ethiopia, yoto kara Libya taliani senuf yala warra turani dajadan haga amma kara Libya godantonni 1907 wagga kana kesa Europa senaniru kajadan dubbihiman IOM dame Rome karaan bira ittin dufaniif haarata emmo tarkiiraan Greek seenuudha jedhan isaan kun godaantota Siriyaaf Afghanistan yoo ta'an 1900 waggaa kana keessa Greek seenuu isaanii beeksaniiru baqattoonni hedduminaan kadu'an karaa Sisilii yeroo seenan ta'uu dubbatameera imaltuunsa yeroo dheeraa fudhata ho'a hamtuu qaba bishaantu hin jiru dheebuudhaan dhumuu jedhan haga ammaatti godaantota 1997 galmeessuu isaanii ibsanii waggaan kun ituun xumuramin caalaatti lakkoofsi kun dabaluuf jira jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Televiziyoonni mootummaa Saawud Arabiyaa of wareegaan shororkeessotaa arra masjiida humnoonni nageegumsaatti fayyadaman tokko irratti boombii dhoosuudhaan yoo xiqqaate namoota 17 ajjeesuusaa gabaasee jira. Magaalaa Saawudii gama kibbaa jirtu Abdihaa keessatti utuu namoonni salaataa jiranii boombiin of wareegaa sun dhoosamee jedhamee jira. Gaazexaan sun akkasitti kan inni gabaase. Ministeerri biyya keessaa ka Saawud Arabiyaa immoo lakkoofsa namoota ajjeesamanii 13 ol jechuudhaan dubbatan. Namoonni sun poolisoota leenjii addaarra jiran ta'ullee beeksisanii jiru aangawaan sun. Waa'ee wal dhibdee galaana Chaayinaa kibbaa irratti jecha barreeffame irratti waliigalteen dhabamuurraa ibsa ejjennoo gamtaa silaa xumura walgayii waldaa biyyoota Eeshiyaa kibba bahaa irratti ba'uudhaaf ture boodatti harkifatee jira. Odola galaana Chaayinaa gama kibbaa irratti piroojektiileen ijaarsaa wal mormisiisoo Chaayinaan jalqabde irratti falmiin biyyoota ollaa tokko tokko qaban walgayii Kuala-Lumpur keessatti geggeessamaa jiru kanarratti dubbii ijoo ta'e kan mari'achiisaa ture. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii walgayicha irratti dhaamsa dabarsaniin akka walgayiin sun qabbanaadhaan geggeeffame haala qalbii walfudhannaadhaan geggeessame nagaadhaan xumuramuu fi waliigalteen uumamu gaafatanii jiran. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Tamman tan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti horn at voanews.com irratti erga teessan nu ergaa feesbuukii kennallee caqasa qophiteen duullee chirraa argachuu dandeettan. The Economist maqaa barullee leendanitti guddoo beekamuutu yoo hedduu mala jireenyaatii fi dinagdee fi waan qorannoo gargaraa irratti barreesseetiin addunyaan labsa. Barulleen tunin ganna dhuuf keessa Itoophiyaatti koro guddaa. Qabeenya biyya irratti mari'ate yaamuuf deemaa'edha. Oduu tanaa malleeskaachoo amma haatti Finfinnee erge yaalanne.
Onkoloolessa 28 fi 29 bara 2015 gaggeeffama jedhamee kan eegamu gumiin Itoophiyaattiin ka'umsisaa guddina dinagdee hatattamaan argamee fi abbootiin qabeenya biyya alaa guddina kana keessatti hirmaachuuf fedhii jabaa qaban ta'uu barruu The Economist jedhamuuf daayireektara sagantaalee kata'an Maayikil Ooks ibsaniiru. Isaanis akka jedhanitti bara darbe jechuun 2014 keessa doolaara gara Afrikaa bahaatti seene biliyoona 6.8 keessa doolaarri biliyoona 1.2 gara Itoophiyaatti kaseenee ture ta'uu dubbatan. Kun immoo biyyattii keessatti hojjechuu fedhii guddaa abbootiin qabeenyaa akka biyya alaa qaban agarsiisaa jedhaniiru. Gumiin qophaa'aa jirus isaan kanaa fi mootummaa Itoophiyaa tolee jedhee akka ta'e ibsuudhaan barruun The Economist haalatti gumiin akkasii qophaa'u ennaa ibsan fedhiin jiruu fi guddinni dinagdee argame guddaa ta'uu irratti hirkataa jedhan.
The Economist, yeah, we have global reach. We're very fortunate to have a global audience of quite senior business executives.
The Economist sadarkaa addunyaatti safartuu yookaan ulaagaa qabna odeeffannoon addunyaa argachuuf carroomne jirra. Hojii gaggeessitoota hawaasni daldalaa irratti bobba'anis nu dhaggeeffatu jedhaniiru. namoonni siyaasaa kanneen imaammata baasan, dhaabbatoonni dhuunfaa yookaan NGO akkasumas namoonni barnoota olaanaa qaban wajjinis hidhata qabnaa jedhaniiru. The Economist waliin wal gargaaree gumii kana ka qopheessu kaampaaniin quunnamtii yookaan communikeeshinii kan Itoophiyaa keessatti hundeeffame 250 jedhamudha. Hojii gaggeessaan kaampaanii kanaaf abbaan qabeenyaa kaampaanii kana obbo Addis Alamaayyoo VOA akka ibsanitti gumiin kun akka gaggeeffamuuf kan gaafate eenyu akka ta'ee fi maaliifis akka gaafatan ibsanii jiru.
በጣም ብዙ ኢንትረስት አለ ኢትዮጵያስ ኢንቨስት ለማድረግ ከተለያየ ቦታ ከተለያየ አቅጣጫ
ኢትዮጵያ ከሰቶ ጂ ኢንቨስትመንት ይገገሱ ፈዲ ጉዳቱ ጅራ ኢዶ ፍከራ አዳ አዳራ ጀቹ ኮቲ ዘ ኢኮኖሚስት ሞ ነሞተ አንጎ ሰደርካ ኦላና ቀበን ጉሚ ከነረቲ ዋን የሱፍ ጅሩ ሐለ ጅሩ ኢላለኒ አከቲ ኢንቨስትመንት ከነቲ ሴናን አንጎ ተቱ ሰከነጋ ፈታ ጀደኒ Gareen The Economist har'a hoteela Sharaatan keessattuu ta'uutiif ibsa kenne kana keessatti kanneen hirmaatan gidduudhaas kaayyoon gumii kana maal akka ta'e ibsameera. Itoophiyaa keessatti kanneen imaammata baasan hoogganoota daldalaa hayyoota biyya adda addaa kanneen Itoophiyaa keessatti investimentii babal'isuu barbaadan wajjin wal argisiisuudha. Gumii kana gaggeessuuf yeroo isaa akka ta'e nutti dhageessisaa sababiin isaas Itoophiyaan galii argattuun tarkaanfataa waan jirtuuf jedhan. Gumii kanarratti mata dureen adda addaa akka dhiyaatan qonnaa qabee enerjii dabalatee oomishi warshaalees kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa walgayii kanarratti haasawaa simannaa gochuufis tole jechuu isaanii ibsameera. Mata dureen ka'an ka biroon carraan guddina dinagdee Itoophiyaa maal fakkaata moodeeliin misoomaa mootummaan gaggeeffamu hagamitti fufuu fi amansiisaadha. Yeroo ammaa misooma dhuunfaa rakkoon mudate maali? Haala jiru kana caalaatti jajjabeessuuf mootummaarraa maaltu eegama kanneen jedhan mata duree marii ta'uu isaanii mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaaseera.
Tammaatan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:43 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtan illee gara sa'aatii 2:43 deemuu jirti. Nu guyyaa isanii ammoo galgalaa jechuudha. Mani abba gadaa eessa? Mani abba gadaa eessa jedhanii akkamitti gaafataniyyuu? Manni.
Meeshaa taraanii ja'anii gaafatanii beeka garaanii. Manni abbaa gadaa amanaa miti galma kutuu gubbaa shanii malee keessi isaa tokkuma. Manni abbaa gadaa amanaa miti galma kutuu gubbaa shanii malee keessi immoo tokkuma. Asxaan odaa ta'uun biyyayyuu beekama. Aadaan Oromoo taayoo irraanfatama. Asxaan odaa ta'uun biyyayyuu beekama. Aadaan Oromoo taayoo irraanfatama. Manni abbaa gadaa meeshaa taraanii ja'anii gaafatanii beeka garaanii. Manni abbaa gadaa meeshaa taraanii ja'anii gaafatanii beeka garaanii. Abbaa gadaa do'isan baduu didee heera isaatiin buluun numa nafne booddee seenaan abbaa gadaa do'isan baduu didee.
Mahadi Sheekaa galateeffannee waan afedda barta ammaan kan caqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qabdan nu barreessaa nu bilbila. Kopin tentarda kopi fayati miti kopi adawan kamnu fedi fama jechawana fedda barra Washington Mandela Fellowship makasa ganta bulchinsi President Obama dargaggota Afrika egere biyi bulchu tawudan danjede Afrika garagara ke safilat saganta kana maka presidenti Afrika kibba kaduri Nelson Mandela tin moggasane Nelson Mandela nam ummatu chufa walqitte ilala kabiyi salle walqitte bulch jedanitini addunya fu fakkenita dargaggooti Afrika gama gama walti fidantunini yoo heddu omu Mandelaan dure biyyaaba qaabachiisa barsiisa waan hedduun yaadannoo isaanii hubachiisa turan. Dargaggooti Afrika fidanilleeni akkuma ogummaa isaaniitti kolleejii fi yuunivarsiitii Ameerikaa gara garaa keessatti leenjifaman. Leenjiin tunin dhumannaan guyyaa dheengaddaatiif wixata dabree jalqabanii haga kaleetti ammoo Washington DC fidanii bulchooti Ameerikaa hedduun dargaggoota kanaan walitti dhufaniitiin waan Mandela irraa baratan, waan bulchiinsa Ameerikaa irraa baratan, waan Afrikaa irraa barataniif waan hedduu wal barsiisan. Warri ministeer haaja alaatti dhufanii barsiisan hedduu. Waan fakkeenyaaf Mandelaan jara barsiis keessa nami Mandela waliin hojjateetiin jireenya isaa irraa waan barateef waan hedduu wal barsiisan. Namu akkum hujii isaatti waan hedduun barachaa ba'e fakkeenyaaf barnoota warraa keessa.
You have an incredible responsibility. Everybody has been so delighted that you're here. I hope you had a wonderful time and I just urge you to go out and lead in the future.
We cheer you, we love you and we encourage you and we look forward to seeing what you will become, what Africa will become because you are part of it.
Akkumam dhageettan kunini barnoota achi keessa barsiisan keessa hagi tokko maal jedha jajjabaadha waan hojjettan kanaan jedha kaan ammoo ka duraan dhageettanii dubbii Nelson Mandela gaafa filatam ummati isaatiin jedhe keessa tokko itti deebinum taatee fuuyyu warri leenji tanaa irra ba'e ammoo hagi tokko akkana jedha.
Okay, I'm Alfred Godwin Ajaben from Ghana. And I'm the coordinator of Ghana School Farms Project. I basically
Maganqiya Iver Godu Majabana jedama Ghana tik indesa projecti mana barums Ghana ti hujinte nguddon akmanem barnota nyati sani mal argachu dandahantolchu Saganta Mandela Fellowship jedan irra wanni ambaradde African rakkosi namumisiti mariacha falachu akkedandetu wan ra heddur rauban waan ollaan kenne qabu walirraa baranna hagi durii illee caala walirraa baranne bulchiinsi Gaanaa wayyaa adeemuu jira bulchiinsi Gaanaa haga guddaan ijoollee ka'imaatti fudhachaa deemuu jira jedha namni ittaan ammoo Itoophiyaa naannoo ummat kibbaatti dhufe ogeessa fayyaati.
Okay, I'm Alfred Godwin Ajaben from Ghana and I'm the coordinator of Ghana School Farms Project.
ስሜ አብደላል ተባላሉ የመጣውት ከደቡብ ክልል የጤና ባለሙያ ነኝ ስመጣ ኦሬዲ የሊደርሺፕ ኤክስፒሪየንስ ነበረኝ መጀመሪያ እዚህ ስመጣ ግን በጣም የተለየ
መቃንቂያ አብደላ አለቴትና ነው ኪባቲ ዱፌ አንድሩ ሙጣነው ቡልቺን ሰቀበ አስዱፌ ጀናን አሞ ዋን ሃራ ሄዱ አርገ ዋን ሄዱ በረደለ ወኒያም በረደ ከሳ ኢዮሌ ከአይማ ቶላን ሁጂ ኦጀቺሱ አክደንዳን አከመት ወልት ፊዱ አክደንዳንፋ ኢዮሌ ህየይ ከራር ቡላናሞ አከሚን ገርጋሩ አክደንዳንፋ አከሚን ዳብሌ ቀርቃርሳ ያየበኒ ኡማታን ቀርቃሩ ደንዳንፋ ተንወኒያም በረደ ወንናም በረደ ተዲቢናሞ ከሮሮ ሞቱማ ኬስ ገልቼቲኒ ሁጂ ኬስ ገልቸኒ ኦጀቹ አከማክደንዳን ዋን በረን ከን ከሮር ከገልቸኔ ሁጀና ፉላን አንቱረ ቡልቺንስ ጎዲና ኒውዮርክት ጎዲን ሱኒት ተሞ ኮሬ ቡልቺንስ ተዋቱድጀር አኪ ጀሪ ኩንቶጀት ዋን አከመለናም ጀጀበይሳት ዋን አከና ሄዱር ረበረን አንኖቴነት ወነ ከና ኩንጉዶ በከሙ ባቱሌ ተነራሞ ዋን ዱበረኔ ጀር ናሚታናሞ ኩሴ ኦቡቮቲ ኬፕ ቨርድ አፍሪካ ኪባቴ ዱፈ ራክ አፍሪካ ኪባቴ ዱፈ ኬፕ ታውነቹ ረኮኒ ጆለ ቢይቴና ሁጂ ዳቢቲ ጀር
I am a urban planner and the takeaway from this is to put in how we strengthen our ties with our fellow
anime bulchins karoro magala cape town keso jadda wanni tanirra jala de tokko ijolle africa gam gamadu fani walin tokkumma jabe fachu wan qamnu walin barachu rakko biitenna ijolle kaimati ni walin mariachu fa rakko biitenna guddon ammo ijolle kaima huji inqabane ijolle hedduti yaade dan saqaba qalbi dan saqaba tatulle carran huji argatanin hinjirtu horin injiru barnoti dan san injiru wan heddu dabari kunin kararakko tan keso ijolle tan basu dandennun project gudda tokkirratto jachu jiraajen intalti tun ammoo mootummaa naannoo kibbaa keessa damee seeraa keessa hojjatti. Gam seeraatiin maan baratte? Maan naannoo san teetitti qabattee deebitaa jennaan?
Helena Bellee ibaalalloyin kawaasaa katamaan imexxaawut misaraw siraa
akkana jettu maqaan kiyya Helen Abelleeti magaala awaasaa dhufe biiroo haqaa keessatti qorattuu seeraati. Gam seeraatiin waan hedduu baranna. Fakkeenyaaf ganama ganama waan seera irratti nu leenjisan. Galgal ammoo dhaabbilee Ameerikaa keessa jiran hedduu dhandhe hojii isaanii ilaalle. Hojii isaanii irraa waan hedduu baran. Kan cuf irratti bulchiinsi tokko maan fakkaachuu akka male. Maan barachuu akka male akkamin nam keessimmeessuu akka malellee baran. Fakkeenyaaf biiroolee mootummaa Ameerikaa irri yaa'anii akka jarii hojii itti hojjetu akka jarii keessummaatti simatuuf waan hedduu argine. Sun keessaa waan nuutaa fudhanne ittiin hojjannaa jette. Nama Afrikaa ka biyya gargaraati fidan kun kaan biiroolee mootummaa keessa hojjeta. Kaan ammoo warra dhiyoo yuunivarsiitii eebbifame. Kaan ammoo dargaggoota hojii dhuunfaa ofii hojjetaniitiin hojiin isaanii nama hedduuf fakkeenya taate. Jarri kun garjii lamaatiin duratti Ameerikaa dhufe. Akkuma hojiif muuxannoo isaaniitti yuunivarsiitii Ameerikaa gargara keessatti godin gargara keessatti gargari qoodaniitiin leenjisan biiroolee mootummaa irri yaaniitiin waan hojii Ameerikaa agarsiisan achi ammoo dhaabbilee Ameerikaa hedduu agarsiisanii muuxannoo walirra fudhatan. Guyyaa kana cuf keessatti bulchoota Ameerikaa gargara fakkeenyaaf ministeera hajaa alaa keessa White House bulchiinsi biiroo mootummaa Ameerikaa jechuu jari kunilleen dhaabbileen mootummaan ta'inilleen hedduun dhufanii waan hedduu walirra baratan bulchaa dansaa jechuun maan jechuu fakkeenya namaa ta'u jechuun maan jechuu nama waan hedduu irra eegatan nama waan hedduun jaalatan jechuun maan jechuu jedhanii mata duree akka irratti waan hedduu wal barsiisan. Warri dubbat keessa tokko Richard Shagel ittaanaa itti gaafatamaa ministeera hajaa alaa damee uummataati. Waan hedduu barattanii waan hedduu isaanirra eegani nama hedduutti isaan eegata beena karaa dansaa galaa waan dansaa hojjedha jechuun dubbate.
You have an incredible responsibility. Everybody has been so delighted that you're here. I hope you've had a wonderful time and I just urge you to go out and lead in the future. Thank you for letting me.
Inilleen akkana jedhee nagadha matiyaaliin sagantaa ijoollee kaayimaa egeree biyya bulchuu danda'anii Ameerikaatti yaamanii barsiisan maqaan pirojektii kana yookaan ammoo maqaan sagantaa kanaa akkuma reefuullee jenne Nelson Mandellaa jedhanii moggaasan marii jidduutti ammoo waan Mandellaan durii biyya dhageessis waan inni durii hojjete waan hojiin agarsiis waan hedduu dubbatan Mandellaan waan gaafa filamu dubbat keessa tokko jireenni kiyya asii achi harki keessan jira jedhe uummati filatetti duratti baheetiin akkan jechuun dhaamatee dubbatelle.
But at the humble struggle for you, the people, therefore, a place.
Nami dhibiin dhufeetiin ijoollee dargaggoo Afrikaa dhufan kan barsiisammoo Lindaa Thomas Greenfield ittaantuu itti gaafatamtuu ministeera hajaa alaa damee Afrikaatti yoo asii galtan firaa fiixaa keessan diqqaa guddaa nama keessan namitti dhiyaatan cufa faayidaa barnoota barsiisa barnooti faayidaa qaba.
Their access to education, their access for healthcare, their access for opportunity. I ask that you make that part of your everyday agenda.
Akki jarii carraa barnoota argattu akki jarii fayyaa ofiitti inshuraansii yookaan ammoo wabii jireenya isaanii argattu tolchuu maltan tun hojii teessan taasisan guyyaa guyyaan hojjettan ta'uu malti. Yoo gamanaan milkooftan ammoo akka itti milkooftan sun nam dhibiillee barsiisa ka ilimbanatin ilbana tanaafuyyuu gama kanaan jabaadhaa jedhu. Tan malillee waan barattan kana biyyi barsiisuuf itti gaafatam guddaa qabdanii jedhu.
The responsibility of being a Washington, Mandela Washington fellow carries with it an obligation. All that you have achieved and all that you will
sagantaan Mandellaa Washington Fellowship irratti barachuun itti gaafatam qabdan itti gaafatame kun ammoo dirqama qaballe bahoo qabdan bahoon tun ummataan baattan bahoon sun ammoo ummat keessan jabeessitanii baachuu maltan wanni isan barattan waan barachuuf yaatan cufaayyuu waan isan karaa dansaan ummataan qarqaaruu maltan. Hojii teessan tana jabaadha yoo imaltuuf Afrikaa irra marrutti ammoo wal arguu dandeenya barnoota kanaan hagam uummata qarqaaruu jirtanii jenneetiin inuma ilaalla Afrikaan harki keessan jirti dhaqaa uummata keessan qarqaara isan jaalanna isaniin boonna nagaan galaa jedhu. Dargaggooti Afrikaa 500 Afrikaa gama yaaman tana hojii isaanii guddaa biyyaa buusanii jedhanii wal dorgomsiisan mootummaan Ameerikaa warri hojii dansaan akka dansaa hojjetee yookaan ammoo sagantaa isaanii maachii ammoo horii kuma hedduu badhaasa nama hojii isaatiin badhaasan ka $25,000 kennaniif keessa tokko gurbaa Naayijeeriyaa kana.
My name is Haruna Fatawandahi. I'm from initially from Borno State, but I reside in Bauchi State. My project is about poultry farming and poultry.
Makanki ya Harun afta Hundaite dalotan godin Borno ta tulle Nigeria godin Bauchi ke saduf ujinten lukku horsisu lukku horsif tanan namheddule njisu tijir namheddute tanan ujergat akijolle ka ima cufti jijjiramu dandahan mutannoten ittim waneddum barsisu jir fuladik okane fulaguddogen akki jolle ka ima ufdandan daldal baratan waneddu barsisu jir hujitana tolano jen horina nargad hunini dollari kum diddami shane nargad kunini akkan maashini gudda bitachu dandaw nakarkar tanilla tammo akkanin warshakiya dallat jaru dandaw nakarkar hagduri lecala wan heddu nafitu danda hajer bulchan mandel bulchins mandela irra man baratte jechunammo namitano.
True leadership has to do with humility and putting the followers first.
What did you learn from Obama's leadership?
Yeah, Obama is a humble man. He's a leader.
Bulchiinsi dansa manjechu jennaani bulchiinsi dansa jechuun kagarana aso tahu male jalqabi warra bulchusuni jalqaba warra bulchusuni quqamu male Obama na wanna ambalad Obama nam jaba nam jalat nam akum namumatu nam jalat ujen namikuna mo Cape Verde duf Afrika ra wan ara adunya barsisu jira Afrika ada ara barsisu jira ajen.
My name is Joel Almeida. I'm from Cabo Verde and I'm a graphic designer and right now I work as a
Akane jere makanki Shaul Almeida ti Cape Verde dufi anujinti ya graphic designer okana mona mahuji computera hojjatu amma mota ba computera hojjatu tijir kana hojjade ba selle nami asdu fi heddun wana kana arge imbeku namuji akanati imbiyu fi addunya barsisu jiru ardu fi addunya barsisu jiru anini ufu marge wanne am barsisu fedu akna mitab afrika computer rattabacha ufu beku danda gam kanin ammo wan heddu oddechu danden tab computer ra ilalle sunini biitana arditana kamit addunya wal barsisu danda jenne ilalu danden fakkenna fagana magalgal cartoonin tun fransai dufte tun ammo america dufte jechu manna tunen ammo afrika dufte jenne uf barsisu malleje fakken anebelu ebelu jechu manna anin ebelu afrika ka afrika gam kan ankarqaru jirro jede uf barsisu malleje umtate fuyyo hijollen afrika saganta bulchin sa afrika egere tahu dandanu kan ammo egere afrika jedanitini ya man tunene ak bulchota amerika heddun jedanit egere qofamiti isanar dajal qafdani bulchota amerika bulchota afrika tijed bulchota amerika hojjettoti biro le amerika gargarra dufan barsisoti university gargarra dabile motum mantahini fi ijolle tanwan heddun barsisa bahan barnoti sani ka jilama fitani jennan wan tani baratan kanani ummat karqara jedanitin nanno sani tidemitani akkum kanani milka a jennan.
Tam jaga suruh jiran tu radio ni video segan tafan orang mesti ada kerja nu beresa nu bil bilaja cagaran nama usan Davis.
Agi foto takenya segan takenya umur udara matu tu duke sana gitu kosin agi sisa presiden tim Masri Abdul Fattah Al Sisi arra serna gudaf egum sana genya cima dan kamaili digdami lamat era tu itfufin sebosus kanal banani jiru kadolar bilion sedetin ojatam itfufin sebosus kanal kun jek amasya sa barote hedu hirira wammormi karawanirra hidamu president tota bijatilameni tarkan figare muslim prazer hudrat fudatame falella fintali islama kan kairof dugde sinarati humdoto motu marati gegesamen kalanshe ture dinagde bijatti debise bayene chisa jedame abdata majira qeqtonni garu bo on dabalata kayebala wandan dileleman gamaf gamanet wal biradabar sukun lakkoosa doni le feisa dabalunsa yokanimo gati dabalunsa wani mirkano ne jirani jiru naiji
saganta radoni voa galgal galgal saati la mahwadakka age saati sadit metrbandi 19 yokan kilohertz kum 15 tv dibbi jaf soddom rat metrbandi diddami lama yokan kilohertz kum 13 tv dibbi saddeti fturbata mirat metrbandi diddami shani yokan kilohertz kum 12 tv fafurtama kum 12 tv saddetama fi kum 12 tv dibbi tokko fafurtama mirat witata age jimata tafan romoti nisani dabar sinu karda tanu mirat fitan gamke nan borola garra naga kesnu bula am saganta fana marajal gabu.